alba ni color. Color. Unai anza kulia, kushoto nkalia. Tingiza tingiza ni kama unantania. Unai anza kulia, kushoto nkalia. Tingi, tingi, ti alafu basi nipe. I'm somewhere.
Wine and catch it, bring it down and touch it. Tani kwela na maje gini manziwa pack it. Nika hota na kawezi kuvalia jacket. Naka towa market, kaja money fuck it. Na impimanisha nani balance. Kana life ambalisha na kapatia kachans. Kwanza venya na chachisha na kamezi ya taglans. Nasikia likupea.
Ali ni besi kukatana venye mikuwa superstar. Na wengi wao utakta chance. Mwambia lazima trip dance. Unai anza kulia, kushoto nkalia. Tingiza ni kama unantania. Unai anza kulia, kushoto nkalia. Tingi, ti alafu basi nipe.
Dance somewhere, somewhere. Dance pakawa, pakawa. You dance somewhere, somewhere. You dance pakawa, pakawa.
Jumnyota.
Kini lazima iende juu.
Pakawa,
jumnyota.
Chunga sipiwe nyota.
Akiwa live.
Ikwa December 24th, misi kweta na form. Lafu mpo waka ni phone, academy ni perform. Niwa huko 44, sunajua where I'm from. After job, mi perform, academy 20.
Na ukaenda.
Bro, sunajiki vile mgala kuna denda.
Bro, sajwa bunda vuka mua kunitenda.
Bro, kuniambia sikuwa rada unapenda.
After umekenda, sauna return to sender. Simtaki.
Kuko uposhua humtaki.
Umbo, anajua po kuna kitu imebaki. Usifanye ningie live ni kushtaki.
Pole bas, kam ni kufunze kudance. Anza kulia, kushoto nkalia. Tingiza ni kama unantania. Anza kulia, kushoto nkalia. Tingi, ti alafu basi nipe.
Dance somewhere, somewhere. Dance pakawa, pakawa. You dance somewhere, somewhere. You dance pakawa, pakawa.
Jumnyota,
jumnyota. Kini lazima iende juu.
Pakawa,
jumnyota,
jumnyota.
Ali ni besi kukatana venye mikuwa superstar. Na wengi wao utakta chance. Mwambia lazima triple dance. Unai anza kulia, kushoto nkalia. Tingiza ni kama unantania. Unai anza kulia, kushoto nkalia. Tingi, ti alafu basi nipe.
Dance somewhere, somewhere.